fútbol. Si tú puedes.
Ni ve. Ni ve. Ni ve. You. Ni ve, ve tú. Ni ve. Ni ve. Ni ve.
You love Angola.
Morning ye kurauka. Akitembia baro. My boys umuita. Akiwa stage ya basi. Akichilia matri. Konkodi umuita. Job yake ye kufika. Mabuda utuparada. Wengine wanasema. Hata mimi saa zingine miushindwa. Nilifika kwako vipi mami? Ni wewe tu.
Mavi yule sura yake ni sawa.
Ni wewe.
Yule ana kilimba kama mbuyu.
Ni wewe.
Yule ana chill ndani ya roho.
Ni wewe.
You. Ni wewe tu. Mavi yule sura yake ni sawa.
Ni wewe.
Yule ana kilimba kama mbuyu.
Ni wewe.
Yule ana chill ndani ya roho.
Ni wewe.
You. Ni wewe tu.
Uyu binti vile namuona. Aliumbwa siku ya Monday. Siku ile Mwenyezi Mungu hakukuwa na stress kwa kili. Huyu binti vile namuona. Aliumbwa siku ya Monday. Siku ile Mwenyezi Mungu hakukuwa na stress kwa kili. Mwili yake baby kuonwa. Lips zake baby kuonwa. Rangi yake baby kuonwa. Lips zake baby kuonwa. Mwili yake baby kuonwa. Rangi yake baby kuonwa. Hata mimi saa zingine miushindwa. Nilifika kwako vipi mami? Ni wewe tu. Hata mimi saa zingine miushindwa. Nilifika kwako vipi mami? Ni wewe tu.
Super. You're a kiss of stealing my heart, driving me crazy, escaping with my love, leaving me breathless. All these charges are in court. If you will be proved guilty, the penalty will be to possess me fully. What will you do? Cause Niwe.
You,
eight times eight.
Wait, 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 wait